Remember where you got it from. Something music generation don't see all.
Kimachi.
Nili Pam Tunda. It's up, it's up. Steve O. J. Kasha got you. You're not ready for this one.
DJ Zengama.
Trickle Olympia. That's why you call him as essential. Chawa man, the boy, much shink and baby, sincere. Pantwish telesela, when you pepe, nombali naika for my gray hair. Kati uganiza na kula mutu noti na kuwala bram. Bewati kangalo kwewe, kati singala mosani fakamo. Bewati kangalo kwewe, nivachani sini benefita. Bewati kangalo kwewe, no positivity faking. Bewati kangalo kwewe.
Mama, 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 onani yama na nana na drama ya ndrama na kana kujama na mama na mwana kuseni masana uawa musana mustujo ni baza wanyama wana mamweti makumana tisa zibungana munzelu pama kwa janima luwana pabana nilipo deni sofole nza kukama weza kongole notice story stinga zipushingana monga matroli ndine nilikonga funse watomi ekonomi ya kosa kutali uhomi ndani afuna nkani ilibe mani please tisa seba nyane nani nifu na hane we afuna mane ye mtumba mwako Singapore on the road to success. Oh I just get people know na my face fella flow na my face don't have my chance na panya kwa sala che wona my friends when he's on my friends hate and cause this so I'ma say things cause my yo think I came fast like how much I six but I worked hard for this so I'ma just flex I don't really care like how much is a stick
Trickle Olympia that's why you call him as essential chawa man dipo mchishinka mbefya sincere patwish telesela when you pepea nombali naika for my gray hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala bram. Bewati kangalo kwewe, kuzingala mosani fakamo. Bewati kangalo kwewe, nivachani sini benefita. Bewati kangalo kwewe, no positivity faking. Bewati kangalo kwewe, kangalo kwewe.
Kangalo kwewe, you are evil. Mwenze kutipenzo mifu na piko. Manje ya pangazina pano ziko. Mubwela kubdai na tumitiko. Ficha ni mane olondiwe friendi. Pepa ninga ya mita ya ofendi kaili muzatili pilila rento loti mwesa mowa otula weekendi. Oh sorry ndise timi yes. Oh sorry ndise timi mwesa. Oh sorry muzi wa chopemba neze na iwala isa kwele kemba mbuzi ulila memu juni nza kutila mhepo kakule juice ino ni begi mwana siku mzu kati yambo za zipe za chepa news. The boy goes where the money goes. I drop flows like a waterfall. Nina koneki yopena wafuna nileke kupema na boma nose mahutu mweti choka. Wana wakonda chefo poka. Wakula makonda wakango kula straight. Munga mutengo wa popoka. Anyway
Trickle Olympia. That's why you call him as essential. Chawa man jibo mchishinka mbefya sincere. Pantwish telesela weni pepea. Nombali naika for my gray hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala bram. Bewati kangalo kwewe, kuzingala mosani fakamo. Bewati kangalo kwewe, nivachani sini benefita. Bewati kangalo kwewe, no positivity faking. Bewati kangalo kwewe, kangalo kwewe.
Hey DJ Mzengerman, essa música está a sair bem.
MB's Generation Music.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos.co.